ነው። ጤና ስጥልኝ። ደህና ደህና
አከሞልተን ሆብጆቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ኩን ሰገንታ ኬኛ ገባሳሌ ፊ ቆፒሌ ቶርበንደር ቤ ተምሳ ሰመንኬ ሳፊለኔ እረዴ ቢዳኔ እስን አገሲ ሱዳፊ ቅንዴ ፈሜደ ከድስን ከሱም ሜሱ አንበፍቃዱ ሙርዳቲ አንገቱ ሙረ ሰገንታ ኬኛቲ ኑወሊን አከቱርተኑ ሲናፌራ ቆፒ ኬኛ እሰጀልከባቲ ደበር ባኪውን ወልቃይቲ ፊ ጠለምቲ ጀደመኒ በከመኑ ከሰቲ አዋለ ጅምላ ድደመተው አርገቹይሳ ጋሬን ቆረቶታ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር እብሴራ ቡልቺንስና ኑ አማራ ጎቸከናፊ ዳበየሩማ ትግራይም ቡልቻጅሩ ህዋቲኒ ሂማቴራ ገባሳ አስቴርምስ ጋናው ባህር ዳር ራቆፔሲቴ ጃለነን ኢታኔ ዲኤሲቲ
ናኑ ወልቃይት ጠገዴፍ ጠለምት ከሰት ሁምኖቲን ህዋት ጥለቶት አማራ ረቲ የከራ ወተን ጀደም ቆረቹፍ ገሬን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ራገመስቲ እርገም ወጋቶ ቆዱራ ቆረና ገገሳ አከቱሬ በክሲሱን በይ ቆረናሳ ከሌሰ ይፈጎቹ ሳቤክሴራ አከከናኒ ሲያክከን ከሰትራ ወተመ ዶኩ ደለም አደባፈቹ ሳቤክሴራ ኢሳንከነ ከሻ ዳንጋ ወልቃይቲ ጠገዴ ግዱ ከጅሩ ለገቃሌማ ገሃነም ጀደም ከን ጅራቶኒ ናኖ ግነሞ ጀቹ ዋመኒቲ የሮሰነ ሁምኖቲን ህዋት ጠለቶተ ወልቃይት ኡካምሰኒ ሁደቹዳን በከቲ ወልቲ ቀባቱረን ጀደም ከነከሳ ነሞኒ ኩመሄዱ ትለካማን አጄፈሙ ረጋቀ በጀደ ገሬንኩን ገሬን ቆረና ገገስ ከነከሰ ትርማታ አከቱረን ከዱበተን ዶክተር ባምላኪ ደግ ዋይ ቆረና ገገ ፈሚያከስ ጀደን
ከጠለምት ከጠገዴ ከወልቃይት ካርማጮሽ ምራሱ እየተፈለጉ እየታጎሩ በተለይ በሰማናዎች መጀመሪያ አካባቢ ይወስዳቸው ነበር ያካባቢ
ጠለምት ጠገዴ ወልቃይት አርማጮራ ደበለቴ በርባደማኒ ከንቀበመን ኬሱማ ጀልቀባ በረኩረሰከል ሰደት ተሞታ ኬሰ ናኑ ሰነቲ ጃርሚያ ኢሂዲኒፊ ከነም ብሮሊን ሆጀታ ዋንትረኒፍ ኢሳን ቀበኒ ፍረታ ቱረን ወራ ዋይ አማራ ጋፊ ካሳትሮ ነከስመሲ ሁምኖቲን ትግራይ ናኑ ሰነጥፉን ስር ይምትጀቹን ከነን ዱበታቱረን ፉረኒ አጄሳቱረን
አዋለ ድግደማን ከነከሳ ሬፈና ሞታ ኢበቶኮ ሶዶ ማከስመስ ድግደሚ ጃ ከነን ቀበተን ኒጅራን ከጀዳን ዶክተር ባምላክ ገሬንኩን ቆረና ከናፍ ዋንት ገርጋረሜ እናይፍ ሰነከስ ጀዱ
አባቱ የተገደለበት ወንድሞቹ ጠፍተው ይቀሩ አብዛኛው ሰዎች ታሪካዊዎች ናቸው ከፍተኛ ወራ የተገደሉት
ከን አባን ጀላጄ ፈሜ ኦቦሎኒ ሳኒ ከን ጀላ በደንያ ፈነከስመሲ ነሞኒ ሄዱን ሴናቱ ሬቤከን ኡካም ፈመኒ አጄ ፈመን ከን አጭኬ ሰቱረኒ ቦደባኒስሞ ንጅሩ
ፈከኛ አብዱባርዲን ቶኮ ከን አባን መናሼ ቀብሳ ቱሬፊ ይሰደምናን ሼሂዳን ወሊን ጋፊብ ዴቢ ገጌስ ኔጅር ረጀደኒር ናሞተናኖ ሰና ኦኮታኒ ላላቱ ረጀደን አርገነ ረጀደኒ እንደዋዋለ ሰናሲ አከሳን ትማንዱበታን ጅራቶን ነመጀላ አጄፈሜ አዋለሳ በርባዳ ጅራን ጅሩ ጀደኒ አዋስነኩን ዋን ረገይ ገቲ ጉዳ ባሴ ረጀደኒ ቶፍታን ትገርጋረመኒ ሳዋስነ ከጀዱ ረቲ ሁንዳዬ ወተው ማቲን ረኮንኩን እረንገኝ አከንጅሬ ዱበታን ቃሞተ አዱኛ የከዱጉጋ ሰኝ ረቶጀተኒ ኩረጋ ከተኡፊ ኢሳወሊኖ ጀቹንስ አከደንዳም ዶክተር ባምላክ ዱበተኒ ጅሩ ገሬለን ምርግጠለና ማፈልመን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይትስ ዋች ናኖ ወልፈካታት ሁምኖቲን ነገኛፊ አንጎን ቡልቺሰናኖ አማራ ጠለቶተ ትግራይ ረቲ ሀሌላ ሄዱ ጌሲሰን ጀቹዳን ትግራይ ሊጣ ከሰት ድጉጋ ሰኝቱ ገገፈመ ጀቹዳን ገባሰኒ ጅሩ ጃርመይቻ ቢዮቲ ጋም አፍሪካ ከሰት ቆረታ ዋይ ምርግጠለነማ ካንታን ኦቦፍሳ ተክሌ ገባሰ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ባሴ ረቲ ጋፈተመኒ
ተናገሩን ግን ፐብሊክሊ ዝርዝር መታየት አለበት የጅምላ አስከሬን ስለተገኘ ተናን እንደዚህ ያረጋው እንደዚህ ነው የሚለው በሱ ብቻ ማረጋጋት አይቻለም
ቆረናን ገገፈሜ ይፈቲ በልዲናን ጋፊን ለትዲያቹ ቀባ ሬፊና ሞዛ ዶት ኮታ ዋለሜ ዋን አርገሜ ጀቻ አበሉቱ አከስ ጀዴ ሳጀዱን ቆፈ መርከኔሱን እንደንዳሙ ናኑ ሰረቲ ወሊገልቲ ደቢንሳ ጉዳቱ ቱሬ ወልቲ ቡይንሳ ፊ ዲታን ምርገነሙማ አክራቱሬሲ ዋን ቤክኑዳ ካናፍ አዋለ ነሙታ ሄዱ ኦፍ ኬሳ ቀቡቱ አርገሚዮ ጀለሜ waan nama dinqisiisus miti.
Naannoo sanatti walii galtee dhabiinsa guddaa ture. Walitti bu'iinsaa fi dhiittaa mirga namoomaa akka tures waan beeknudha. Kanaaf awwaala namoota hedduu qabateetu argamee yoo jedhame kan nama dinqisiisu mitii jedhaniiru. Garuu eenyutu raawwate yoom ta'e reeffi namootaa argame ogeessotaan ilaalameeraa inni jedhu waan hedduu ka barbaadu natti fakkaataa jedhan awwaalli argamuun qofti ga'aadha jedhee hin yaaduu jedhan obbo Fisaa Taklee. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1984-1985 naannoo sana garee socho'aa ture kan Kaffaan jedhamu Walqaayit gara Tigraayitti cituu mormuun waraanaa ture. Namoonni naannoos bifa adda addaan komee qaban dhiyeessaa turan ka jedhan obbo Fisaa Taklee isaan kun hidhamaa fi reebamaa turan. Haala kun jiru keessatti boolli namoonni hedduun iddoo tokkotti itti awwaalaman argamuun ni danda'a. Garuu eenyu yoom raawwate akkamitti ajjeefaman inni jedhu akka gaariitti qoratamuu qabaa jedhan qorataan Amnesty International Fisaa Taklee. Gama kaaniin qorannaan kun ifatoon ta'in dura. Qorannaa gaggeeffame irraa kan argame jedhame miidiyaa biyya keessaa irratti fakkiin mul'ataa ture kan ilaaleen hiwaat torban kana ibsa baaseen mootummaan naannoo bulchiisa Amaaraa ofii miidhamaa fakkaatee dhiyaachuuf yaalaa jira jechuudhaan himatee jira. Ibsi maqalee irraa ba'e kun akka jedhutti humnootiin bulchiisa naannoo Amaaraa dhalattoota Tigraay ofii isaanii ajjeesanii turan reeffa isaanii baasuun walitti qabanii boolla awwaalaatu jira jedhu jechuun himate. Kunis ragaa dhabamsiisuuf ofii miidhamaa gochuun of dhiyeessuuf gaaffii heera biyyattiin ala ta'e jabeeffachuu fi jedha ibsi ba'e.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weerara hawaannisaa godina Booranaatti mul'achaa jiru jedhame to'achuudhaa fi balleessuudhaa fi mootummaan federaalaa xiyyaara gaafatame akka deebii hin kennine biiroon qotiinsa Oromiyaa dubbatee jira. Galmoo Daawitii aangaa'ota mootummaa dhimmichi ilaallatu naannoo Oromiyaa fi mootummaa federaalaa irraa akkasumas jiraattota balaa hawaannisaa kanaaf saaxilaman dubbisuudhaan gabaasa ittaanu qopheesseera.
Tibbana kibba Oromiyaa godina Boornaa keessattuu aanaa Taltallee keessatti weerarri hawaannisaa deddeebiin mudataa jiraachuu jiraattonni himanii jiru. Obbo Galma Daalacha jiraata aanaa Taltallee ganda makkanniisaati.
Bakka mukun kun dura nyaata bakka horiin lafti bonaananii mukumsun jiraata fayyadame horiin leedekka ciranii akkas fayyadamani mukumsun dura nyaata malee miidhageessis mukurraatti eegga muka humsa isaatti gaddeebee nyaata uummati baqsin amma baqsinii nyaatetti iddoo horiin beekaaf hin bahuyyu.
Obbo Abduuba Koonsoo bulcha aanaa Taltalleeti.
Hawaannisi yeroo ammaan tana aanaa Taltallee keessatti hin argama. Yaa'u qaamni mootummaafillee gabaasii godhameetiin duri xayyaara dhufee hin rukuta. Amma waan xiyyaara sun golgaa gabaafameeti deebii mootummaarraa eegachuu jirra. Haa ta'u immoo warri qonnaa konkolaattota isa shuwoonni marzi isa sun afuuf wayiin ergee ture. Konkolaataan afuufuun hin danda'amne lafti yaa'u tabbaa fi balee hallayyaa waan qabuufi. Kanaan fayyadamuu hin dandeenye yoo aeroplaaniin fayyadamu malee hin danda'amne. Haa ta'u immoo sochiisaa ogeeyyiin guldeemteetiin tissaatu jiran. Kana yaa'u amma inni jira obeensi mukaa fixee jira. Kun beekamu hongee kana wal qabatee margi bira hin jiru. Yaa'u midhaan facaafame ka biraallee hin jiru. Haa ta'u immoo baal mukaa ka sina gaaddisa namni fayyadamu ka horiin akka gaalaa reekuun nyaatullee cufaa obeensi irraati fixee jira. Illee deebiin qaama olaanaa gabaasnee ittiin eeggachaa jirra.
Weerarri hawaannisaa kun Taltallee gandootii shan keessatti jechuun waayyuu digree illee. Makkanniisaa Elkunee fi Dibbee Gaayyaatti mul'achuu himanii haga torbee darbee qofaatti lafa hektaara 104 weerareera jedhan. Obbo Dijana Erbaa itti aanaa hoogganaa biiroo qonnaa Oromiyaa akkasumas hoogganaa damee eegumsa biqiltuuti. Biirochi odeeffannoon kun erga isa dhaqqabe ji'a tokko tareera jedhan.
Hawaasni kun kan to'atamuu fi bu'aa qabeessa kan ta'u xiyyaaraadhaan. Amma xiyyaara xalayaadhaan gaafannee warra federaalaa isaanii. Kontiraata warra fa'oo faana qaban addaan kutuu isaanii nutti mee hawaannisi kun kanaan booda yeroo torban muraasaan booda rakkoo uumuu danda'a. Isa kana qubaa qabaadha jennee akkaataa kanaatiin hubachiifne irraa garuu deebiin isaanii baay'ee harkifataa fi xiyyeeffannaatti hin kennine. Kanaafuu federaalli itti gaafatamummaa ilbiisota weerartuu to'achuu dhiyeessuu tiyaro safi wanen mesha kasi kesu af isatu itgafsamumma qaba nusi hoji rawol chuta kanafu federal yero amma kana halan debi kanu kinan jiruta
sana kofa su do internet usni simbere giri sajedamu giddu gala oromia qonna gamadi bone ratti mi dagay su imani sana afis ministere qonna federala deger saga farne debi damne jiran obu balayne nugu se ministere qonna federalat ogana dame egum sabgil tuti wera rawa nisa boranat mudete tuachuf wajojje tamajiru jiran ilalchise akasitudu batan
ሂደቶች አሉ። አውሮፕላን ስንከራይ
ከዚህ ደግሞ በላይ ነን ጥያሬ ዮክሬፈኑ አደምስ ታስፈሙ ቀብቱ ጅራ አማፍሰን ከሳ ደርባ ጅራ አማሰነትሞ አከስማን ላላን ጅሩ አገሚጀቴን ኮንኮላታን ቆርሰት ቢፋ ጅራ አከጋፈተም ነኔጋ ጥያሬን እስነዱ ጋር ሱኒስ አደምስ ከሳ ደርቡ ቀምኑ ዋንጅሩፊ ሲየች ገሩ ሚኒስቴር ቆና ደንዴት ሳገ ቢፈታ ዋንጅሩፊ የሮተ የነከሲ ሙደቱ በጠላን ጥያሬ መታሳን ቆርሰ ቢፉ ደንደ አጀደ ነብደዳ ይቹንዱበቱ ገመብራኑ ቦበላይነን ጉሚስን ብራ ቆና ቦኔ ገመዲ ግዱ ገለው ርሚያረቲ ባላደቀብ ሲሳጅሩ ተወቹ ፍሲ ሚኒስቴር ቆና ዋኑጀ ተይራጀደን አከስቲብሰን
አንድ አውሮፕላን በመንሰት ከፍተኛ የሆነ የወፍ መከላከያ ስራ ተሰርቷል።
አከዚህ ደግሞ ሰቦበላይነን ጥያረቱ ኮፉደነ ሲምብረ ከነተወቹ ወጂበላው ጀነር ናኖባቱ ማቂ አፋር ከሰጥልለ ተርካንፊ ፉደነ በዲሲምብረ ከናኖፉ ኦልቹንደንዳ አሜራጅቹንድበቱ ኦቦ በላይነን ቆኒ ቦኔ ከመዲ የሮል ፈካቱ ቲ ከንገገፈም ዋንንታኔቪ ቶአቹ ፍራክሳተው ይማኒ ቆርሲ ቢፈሙሲ ሱሙማ ከንቀቡአንተፍ ጅራቶኒ መላአዳቲን አከሲም ብረከናሪያን ሚኒስቴር ቆና ወጅቻ ከጅሩ ኢፎምሰኒ ጅሩ ወባሰገለ አሜሪካ ፍቀልቡ ዳዊት አዳመራ
ዱበርቱን ቢየ በአፍሪካ ኬንያ ከሰጅራን ዋይፋ የደመላፋ እረቲ ዲመሳንቀበን ላልችሴ ገባሳ ጁማ ማጁንጋ ናይሮቢ ራቆፔሴ ቱጁቤቱ ዲስ
ቢያትሪስ ኪጋንዲ አባን ወራሼ እርገዱይ ቦድ ፍሮኒሳ አከሚን ወልታኒ ለፈሼ አከድራፍ ለተን እናያደብ ኢመማንትሼ ሁዳ አባ ወራሼ እርገዱይ ቦድ ጆለሼ ቆዋ ከጉድፍቱ ቢያትሪስ ለፈሼ ዴቪስ እርገዱ ፎጎተ ሰደዲስ መረሙርቲ ጥያቹን ፈልምዴ ጅርቲ
ሲሱአ ማማ ስናፓታ ሺዳ ወዙ ካሚሊኪ ማሊ ኳኮ kwa sababu wewe ni mjane maana unaambiwa hii ardhi sio yako yako na ukifikiria umekaa hapo miaka nenda miaka rudi
ni dubertotof by erakisara abban waradunan left kenya kankenya ta undendo lafich kankenya tantaim rededebi unutimama hata uti umri kenya gutummo kadabarsin lafasan ratti kanaf bazanti kenya kanuti sankaran abumma lafa kenya qabachu akadandein akkanu gargarani jette akkuma biyyoota afrika heddu kenyaanis dubartoonni abbootii lafaa ta'uu akka danda'an kan mirkaneessu seera cimaa qabdi haa ta'u malee dubartoonni ammayyuu mirga isaanii kana gargaaramuuf gufuuwwan hedduutu isaan mudata kenyaa keessaa seera sana wixineessuu qabee oguma isaaniitiin deeggarsa kanneen godhan ogeettiin seeraa juudii tongaarii akka jedhanitti dubartoonni yeroo mirgi isaaniitti eegamu irra ga'uuf karaa fagoo deemuutu irraa eegama
As somebody says, the more things change, the more they remain the same. So that even as the laws are in place.
Jecha toko tujura. Wahidun akuma jijjira maadeenun walfakata adema kajir. Serri amma yuha jiraatu male, dubartun kabeenya saani tfaya damuf, haka kabeenya walin wal kabate argachuf, kapso gudda wal ranche nege gyesu turra egama jaran.
For those who are in the large sector, I think one of the assignments that we should undertake is to ensure that we have the
namun walta imma lafa ke sahujjen itgafa tamanu rejiru ke sa tok dubartun malfa abumma dan qabatani akajiran beguf ragara kofsan tae isasri akqaban wotura akuma kanan e gejuf sana bodammo amma ka begnu ibarra harkalama ul akagudos ojjechu qamna akkuma kigandi dubartoonni afrikaa heddun maatiiwwaniif hawaasaalee isaanii gargaaru hojii qonnaa irratti bobba'anii hojjetu haa ta'u malee heddun abbaa qabeenyummaa lafaa gamalaaleen mirgi isaanii seeraaf hawaasummaa hin kabajamuuf lafa sheetiif haa dhaabbannu ka jedhu duulli abbaa qabeenyummaa lafaa tokko mirgaawwan akkasii eegsisuuf sochii gochaa jira
We need to invest more in transforming some of these norms, in transforming some of these practices and make them more progressive so that we can move to the next.
Adaawwan kanaaf akkaataa hojii jijjiiruuf fuula duratti tarkaanfachuu akka dandeenyutti dhimma isaarratti sirriitti hojjechuu qabna. Kun hiyyummaa dhabamsiisuuf, nyaataan of danda'uuf, qixxummaa saalaa mirkaneessuuf keessumaa immoo rakkoolee jijjiiramni qilleensaa fidu dura dhaabbachuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Akka tilmaama sagantaa nyaataa addunyaa FAO'tti abbummaa lafaa laalchisee adda addummaa dhiiraaf dubartoota gidduu jiru dhiphisuun lafa qonnaa dubartootaan qabaman irratti guddina oomishaa 100-30% argamsiisa. Itti dabaluudhaanis lakkoofsi namoota beela'anii miliyoona 100-150,000 miliyoona 50 gad xiqqeessa.
It is desperate. It is drastic. Some people just give up and live in their own situation and you know what happens? The next generation.
Hedduu yaaddessaaf hojii guddaa hojjechuu ka gaafatudha. Namoonni hangi tokko abdii kutanii akkuma ta'etti jiraachuuf yaalu. Sun egaa maal dhaqqabsiisaa? Dhaloonni ittaanee dhaloonni dhufus barnoota argatu. Kanaaf sadarkaa hiyyummaa wal fakkaatu keessa jiraachuu itti fufu jechuudha jedhan. Biyyoonni hedduun dubartoonni mirga abbaa lafaa ta'uu qabaachuu isaanii kan mirkaneessan imaammataaf seera baasuudhaan fooyya'ina argamsiisanis kanneen mirga namaaf falman akka jedhanitti garuu dubartoonni kanneen akka Biyaatiriis Gigaandii mirga isaaniitti gargaaramuu akka danda'an gochuuf hojii hedduutu hojjetamuu qaba.
Kun sagalee Ameerikaati. Hidhattoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an naannoo Oromiyaa seenuudhaan weerara lafaa akka raawwachaa jiran Kongireesiin Federaalistii Oromoo ibsee jira. Dhaabbanni siyaasaa ABN jedhamu immoo ibsii Kongireesiin Federaalistii Oromoo raga qabeessa miti jedha. Yaada bitaaf mirgaa walitti qabuudhaan Tsahaayi Daamxoo gabaasa qopheessite qabdi.
Paartiin Kongireesii Federaalaa Oromoo haala yeroo irratti ibsa baaseen naannoo Amaaraatii kan ka'an humnoonni meeshaa hidhatanii socho'an daangaa naannoo Oromiyaa ce'uudhaan bakkeewwan garaagaraatti waraana labsaniiru weerara lafaa fi babal'ifannaa lafaa irratti bobba'anii argamu jechuun ibsee jira. Dura taa'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa dhimma kana ilaalchisuudhaan sagalee Ameerikaatiif akkasiin ibsaniiru.
Deemuu danda'a. Jaakaraa isaanii sitti yaaduu irra jiraan rakkoonni fiduu danda'u kana beekuutu irra jira. Isaanis dhaabbatanitti haa yaadaniidha. Warri mootummaa Amaaraas yeroo tokko tokko jaljalaniitti ilaalu isaanis akkatti haa yaadaniidha. Mootummaan humti keenyas innaa jaljalee ollaanaa dhufee namni buutamaa jira, ajjeefamaa jira, lachu fudhatamaa jira. Ibsa duwwaa waan wal bira darbuun irra hin jiru kana mootummaan Oromiyaa jiru kuni kana gubbaatti waraqata duwwaa otoo hin taane daangaa. Sabanan bulchaa jedhu kana dachiinan bulchaa jedhu kana kabachiisuu danda'utu irra jira. Yaa kanaa ergaan keenya hundaafuu jechuu qota.
Ibsa Kongireesii Federaalaa Oromoo mormuudhaan ibsa kan baase paartiin sosochii biyyoolessa Amaaraa walitti bu'iinsi bakka kamittiyyuu humna kamiin raawwatamu balaaleffachuu ibsee Kongireesiin Federaalaa Oromoo ibsinni baase garuu walitti bu'iinsa kaasuu fi haala yeroo biyyattiin keessa jirtu daran kan babal'isu jechuun eeree jira. Itti aanaan dura taa'aa paartichaa obbo Malkaamu Shumiyyee ibsa paartiin isaanii baase akkasiin ibsaniiru.
Ibsi kafaa'u waamicha waraanaati jechuun ni danda'ama. Akka odeeffannoon tokko tokko nu qaqqabaa jiranitti sababoota xixiqqoo walitti guuranii waraanaaf waamicha gaggeessuudha. Sochiin kun biyyattiin haalli ishiin itti jiru ni beekama. Gareen sororkeessaa TPLF akka inni itti jiru ni beekama. Naannoo Affaariif Amaaraa bakkeewwan tokko tokko to'atee jira. Ammas haleellaa biraatiif of qopheessaa jira. Godina Wallagga lixaaf godina Gujii keessatti ammoo Abaa'u Shaniin sochii bal'aa akka godhuu fi bakkeewwan kana to'atee akka jiru ni beekama. Haa ta'u malee bakkeewwan kanneen irratti walitti bu'iinsi yeroo uumamu ni mul'ata. Tibbana naannoo Oromootti Jiinkaatti sabni Amaaraa sababa eenyummaa isaaniif haleellaan irratti raawwatamee qabeenyi isaanii barbadaa ture. Egaa kana keessatti kaafaa'uun hanga danda'ametti biyya akka tasgabbuu ooftu walitti dhufeenyi sabootaa gaarii ta'e akka jiraatu itti yaadee hojjechuutu irraa eegama. Garuu kaafaa'uun fala kaa'uu irra ibsa. Waraana labsuudha kan baase.
Dura taa'an paartii Kongireesii Federaalaa Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa ka'umsi isaanii naannoo Amaaraatii kan ta'e humnoonni hidhatan kunneen naannoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti yakkoota garaagaraa hojjechaa akka jiran ibsaniiru.
Warra hidhatee as deemus warri alaa keessaa immoo daangaa cabsaatii kana godhaa lafa bal'ifadhaa jedhee dhiyoos. hundutti yaadota ga jira wanti woni biyya kana gara jeekumsa gadetti deemsuu danda'a ta'ee sun karaa warroo guduruu kana qubataan immoo karaa jibaat daannoo fi noonnoo jedhan kana asii karaa dharraa kana karaa bosattis immoo lajjiiti daangaa karaa minjaal jedhan kana darbanii daangaa ce'anii beekamaadha karaa kamisee kanas ajajumaa maalumaanii akka isaanii lafa waliiraa jiranii ballimna jiranii maal godhanii dhiibbaa deebisan bara waan dhokatee miti ifatti waan beekamudha jechuu kun.
Humnoonni naannoo Amaaraa irraa ka'an kunneen naannoo Oromiyaa keessatti namoota nagaa ajjeesaniiru qonnaan bultoota lafarraa buqqisaniiru walitti bu'iinsa dhuma hin qabne naannicha keessatti uumuudhaaf socho'aati jiru nageenyi naannoo Oromiyaa keessaa daran akka boora'u gochuudhaaf socho'u irratti akka argaman ibsee jira. Koongireesiin Federaalaa Oromoo ibsa baase keessatti itti aanaan dura taa'aa paartii sosochii biyyoolessa Amaaraa obbo Malkaa Mushumiyyee gama isaaniitiin ibsi koongireesii Federaalaa Oromootiin bahe ragaa irratti hin doofne gocha shanii jechuudhaan kan mootummaan waan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanii raawwataman gara naannoo Amaaraatti naannessuuf jechuun ibsee jira.
Naannicha keessatti abaaboo shanii kan jedhamu humni hidhatee kan shororuu keessaadha jedhame akka jiru ni beekama. Baay'inaan godina Wallagga lixaaf kibba Oromiyaa Shawaa keessa bakka tokko tokkotti akka gareen kun socho'u ni beekama. Gareen kun Beenishaangul Gumuz naannoo Kibbaa, Kafaa, Sidaamaa fi naannoo Amaaraatti godina saba Oromoo keessatti socho'uun namoota nagaa irratti miidhaa guddaa geessiseera. Bu'uuraalee misoomaa irratti haleellaa raawwachaa tureera. Ammas raawwachaa jira. Egaa kaafaan ibsa isaa keessatti humnootni hidhatan naannoo Amaaraa irraa ka'anii rakkoo akka uumanidha kan himannaas dhiyeesse. Kanaaf ibsi kaafaan baase siyaasa Amaaraa qofaa osoo hin taane walitti dhufeenya saboota lamaanii kan rakkoo keessa galchudha. Ibsi kun dhugaas miti. Kan ragaan deeggarames miti. Kan uummanni Itoophiyaa beekum faallaadha.
Hogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa ibsa kaleessa kennaniin haleellaa humnoota nageenyaa mootummaa irratti kan raawwate finxaaleeyyii Amaaraati jechuun humnoota kanneen seeratti dhiyeessuudhaaf hojii waloon hojjetamuu eegaleera jechuun ibsaniiru.
Tibba darbe finxaaleeyyiin Amaaraa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti rakkoo raawwatan furuudhaaf mootummaan naannoo Oromiyaa fi mootummaan naannoo Amaaraa koree waliin hundeessanii socho'aa jiru jechuudha. Koree waliin kun rakkoo uumame fi qaamolee rakkoo kana qaqqabsiisan irratti tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu hojiin hojjetamaa jira jechuudha. Finxaaleeyyiin eessaayyuu haa maddan eessa farra uummataa farra tokkummaa biyyaalessaa ta'uu hawaasni Oromoo fi Amaaraa hubatee irratti qabsaa'uun murteessaa akka ta'e. Kanaaf daangaa Itoophiyaa hunda keessatti hunduu irratti qabsaa'uun dirqama qabaacha.
Ajjechaa dhiyeenya kana humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa irratti raawwatame irratti naannoleen lamaan kan balaaleffatan ta'us mootummaan naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa karaa biiroo dubbi himaa mootummaatiin ibsi kennan naannolee lamaanii fi paartilee siyaasaa naannolee kanneen keessa socho'an gidduutti dubbi hammeesseera. Dhimma kanarratti ogeeyyii dhimmi ilaallatuu fi ogeeyyii walitti bu'iinsa irratti qorannoo hojjetan akkasumas yaada namoota garaagaraa itti dabaluudhaan gabaasa birootiin qabannee kan dhiyaannu ta'a. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Qala'iinsa jireenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi fala barbaachuudhaaf mootummaan tarkaanfii adda addaa fudhachaa jira. Kana keessaa tokko mi'aawwan nyaataan walqabatan gaaffii yookaan barbaachisa sharafa alaa malee akka namoonni galchuu danda'anu eeyyamuudha. Waan kanaaf dhimmoottan qala'iinsa jireenyaa wajjin walqabatan irratti mitikuu fiqaaduu ogeessota diinagdee haasofsiisuudhaan gabaasa qindeesse qaba ittaanii dhiyaata.
Daballiin gatii fi qaala'iinsa jireenyaa yeroo ammaa kana akka addunyaatti mul'achaa jiraatus haala tarsiimoo diinagdee biyyoonni hordofanii miidhaan ni qaqqabsiisu garaagarummaa ni qabaata jechuun kan ibsan keessa diinagdee fi yuunivarsiitii hawaasaatti barsiisaa kan ta'an Dr. Shimallis Arriyaa haala qaala'iinsa jireenyaa Itoophiyaa keessaas haala itti aanuun ibsu.
Rakkoon egaa kan ta'uu danda'u biyyi keenya rakkoo addunyaa irra jiru irraa bilisa miti. Odola addaa tokko taanee hafuu hin dandeenyu. Kanaaf egaa dhiibbaan isaanii bal'aadha. Kana keessaa inni dura rakkoo weerara koronaa walqabatee akka addunyaa irratti mudateedha. Amma immoo qisaasama lola Ukraine fi Raashiyaan walqabatee dhufeen dhiyeessa midhaan nyaataa kan bobaa kan xaa'oo fi kaan irra dhiibbaan waan dhufee fi biyyoota Afrikaa fi addunyaa kaan irratti dabalatee qaala'iinsi gatii ol ka'uu odeeffannoon saba himaalirraa ba'anii fi maxxansawwan hedduun ni ibsu. Kanamales biye kenye kesa tille hali juru tasgabawan intane fi Dees sirna dalala kesa akka yerona ganjuru toyen malu wante dafi Wante omishame akka gabafin neanne idate juru nikuta wantef Omishale nya atarati dabali gatini argita Werari awanni saate yertes Ethiopia dabalati kangamfa Afrika temudate wante fi Ugada konundu ragarati kanundayed
Ogesi dinak debron iade sani sagale Amerika Fibson University ambotti barsi safi University Finfinet kadima ma doktora kantan Kiptesa dalasamo Dinagden biyota dunya Baye iba mejirachun Kan Ethiopia fis kakabera Kanamales Ethiopia kesati Walwaransi dema turefi Jirus kale insa jirenya Amma mulla cha jiruf Akka sababati ka umaleje chunipsu
Konumina dunya yo faya kabesate Konumina fanas faya kabesata Yaru ikonumina dunya ratirako yo jirate Biju kunisa kasmatirako kesa galachura Kanas Hala amma kesa jiru kanarret Biju kenya siyao Jota murasa duru Amma leal yuruba entas gapone Lola kesa kanturane Suni iba matasa kawa Kala isa jirenya sirrisu kandendinyo Yo omisha Dabalu dendinyo kofala Wantone nit konsiungo Nantone tinyanu anu Fainu hundu nisani Yerot igara yerot Gati insani Dabala demon Kala isa jirenya tif Dominant factory da itula
Iti dabalu nis Wal waransi yaro amma Rasha fi Ukraine gdu Tidem sifa majiru Kalatin israel Kalatin Dinagde Ethiopia Arati Iba kabajechun Ipsu Ketesa adalah sah.
Loli Rusia dan Ukraine itu terima turunkan malah terima juru. Biota dunia bayi es topi ada balat eh. Yo bawa afud ane. Saradar belik amadi serial kota tidak afud ane biota ni kuni bayi import juga biota bayi. Karena fedin kung kanggu tamu domestic production ni kofat no tontane biota dadara tinggawan import guru tuan es biota suka kuna jenya kita juruan es tontone kung kung wal kabatani kalian sejirinya mabia karena kita argama juru fi mudah cari juru karena sourcei kudar ait tuda.
Motuman Ethiopia kala insa jirenya fi dabali gati yeroda yerotti mulacha dufe furmata kanjeden meshalen bu ura nyataf olan bi ala ragalan karatan ala akkagalanif kara franco valutan yesinom shale garabiyat akkagalan heya makennera motuman murto akasi dabassun rakko gama dabali gati dufe kala insa jirenya umame jiru hagam furudan da jedamani kanga fataman dr shimalisaraya yumude bisan akasjelu
bazalakinna tay fataum gen
abata dan wan furumiti Karore ya roga baba karor sun Samboda imam matayero iraf kaun Hojinu jetamu Kambiyo tankani leen itir imma baanida Enduro ama ya desane ga Kala insa gati minanyata rejiruda Sabam nisammo galinna makenya gadi anada Darwis namo nerdun galisani gudda Basi nyata bituttifitu Kanatas gabbe suf Mutumman tarkambi wan malen jadaman Kanaka karata kasu Imam matan karshi gaba rejiru olittikabu Karore di irane mo Omishtum majiru olkasuda Falijiru Kanafiga Tarkambi wan kendawa kasi Barbaachisa.
Kali mama doktora ketesa adalah sama gamasanin. Piyon ya dunia hedun furmata ya roga baba kanaka franco valuta kanati nifayadamu. Garu furmata ya rodera tau indanda ujechunimu.
Kuni ito pakeza kofami tatuali piyon ya dada rakonaka kanayosan muda ke speciali damu food items wara jeda murati waraka zaita kana cereal crops, wheat warin kanakana rati hiroba ya motumana minwaka sigurata. Garu wantikudda nitakamida rakombi ya kana Solusi ni yero tu kok faham je tu tontane solusi ni yero era faham je dan dah ukam berpacu sudi nak dembi ya kat fokus kan mikir dalam dan dah rakko ma yero hi kuting kok faham tontane rakko sana from the ground yero hi kuting dini kok fada anak gara murti tu mautman tu aku adik tiu tu ni actually kan aku liu tu murti tu dah ni I think wan tabai berbada marah dia garu wan tiku dah murti tu dah mesu ni hamba melafak abati hujiti kami rakko kalian sejirinya kan hi kuting dah wan terjadi amale Murtin suno fisat terakko kawa fisat terakko kananiku ya ada jadun kabut cara nak kau gesu dokoti.
Etian sunis Ethiopian rakko wana kanakesa bauf konna chefo Yesu kabdijecun ifsu. Obogetesan.
Biyu kuni actually gudda chuf okani mu rakko kanakesa baufi ini ijo firatu jetamu kabu konna gudisura okani mu konna fo Yesura. Maalifi rakko balan karakalensi jirinya ufajiru dabalte food item warra jiramano kan mo konna rati warra ufan bayi insani omishtumma sani gadibu urra bayi numata dabal urra wante amma kantajiru maalit afet injiru gudada esin tikoda
kalensi jirinya yeroda yerotti chopiat timuda chad ufen ibawan biya kesa kanen akka rafa masiyasa gogin safi dibe virusi koronas kanen akka sababat kasanjiru hordofto tisagali amerika sagan Wanta kanaf ministera mallaqa irra yaada argachuuf yaaliin taasise yeroof naaf hin milkoofne. Sagantaa biraatiin yaada isaanii dhiyeessuuf na yaala. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Finfinneerraa mitikuuf kaadu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 fi walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3tti sanbataa fi dilbataa saatelaayitiidhaan qophii dabarsu kan irraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbafqaaduu Morodaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa.